Yeah. Ayo Q. Hakuna kitu tunafanya zaidi ya kuishi. Yani tuna yani. Tuna. Yeah. Bongo Records baby. Hala.
Kama mifuko na mijaza da ATM then tuko highs at the KLM then tuna kesha kama CNN. Kesha ka kesha kesha ka kesha kama CNN. Kesha ka kesha kama mifuko na mijaza da ATM then tuko highs at the KLM then tuna kesha kama CNN. Kesha ka kesha kesha ka kesha kama CNN. Kesha ka kesha kesha.
Us need to half man, need to man in a half. You think small and you'll remain small for life. I twizzy pig the same instrument, but we can all be in the same key, son. Experience makes a person better or bitter. There's a flow slow like in your brain in a speeder. Nas me strain, come a pain of your knees. And again to kill a meter, complain as in Maliza. No longer ways in the jewel, hata nkikosa tatua. Tujua nyota na mambo atakuwa shkopo. Cause fit kasema you need to try it. Yes, so police, so please ni halalist katai. Walo sim disc come MCs talking riff but die. Mulize weeds come a feed with squeeze na showbiz define. Na snitch one of this feed, love song ni ni shy. Our skis jeans na po flow ka jeans rewind.
Kama mifuko na mijaza da ATM then tuko highs at the KLM then tuna kesha kama CNN. Kesha ka kesha kesha ka kesha kama CNN. Kesha ka kesha. Kama mifuko na mijaza da ATM then tuko highs at the KLM then tuna kesha kama CNN. Kesha ka kesha kesha ka kesha kama CNN. Kesha ka kesha kesha.
Basta location to a cold someka. Wapi lipo bata wapi looking eleweka. Na pesa mingi mbaka na tamani jiteka. Then watu wako king stone ka Jamaica. Ni mamodo madodo wako roll them against her. Divas and hustlers, paper chasers. Nana za pigia ngoma kali ka hit me. Nana za gonga beat nzito ka hit. Yeah you know that ni bongo records crew. Na Q East is zoo tuko juu au siski. Screaming his records ziko have it. Bless nana vibe it man.
You gotta love it man.
Leo ni mwendo gambe tu na malavi davi. Na rimbo kali matata ka fly. Tunapata zetu couple of rounds then. Yeah, we out of the time.
Kama mifuko na mijaza da ATM then tuko highs at the KLM then tuna kesha kama CNN. Kesha ka kesha kesha ka kesha kama CNN. Kesha ka kesha. Kama mifuko na mijaza da ATM then tuko highs at the KLM then tuna kesha kama CNN. Kesha ka kesha kesha ka kesha kama CNN. Kesha ka kesha.
Wajwa na do ya mpaka so. Na bado daily when I get more. Kwa mishe na kali flows. Watoto wa mama wana blow. Dada zao bekazi kavi. Wataka trewa baby daddies. Wapate ya kigesta ki hardcore. Tukikesha kama CNN. Kwa kukesha na kula bata tuko so allergic. Kwa tutuwa geti kali we're so magnetic. Mafidizyo na bigwa tumita my cancer. Situ na zidi chafua betchi za mama za. Tunajikinga japo na mind kuzana si. Unathama na diamond na tunabeba for free. Chuzoto na simamia playboy and I understand. Na leo kesha kizingua unateka her best friend.
Kama mifuko na mijaza da ATM then tuko highs at the KLM then tuna kesha kama CNN. Kesha ka kesha kesha ka kesha kama CNN. Kesha ka kesha. Kama mifuko na mijaza da ATM then tuko highs at the KLM then tuna kesha kama CNN. Kesha ka kesha kesha ka kesha kama CNN. Kesha ka kesha kesha.